Eh bien, j'aimerais lire brièvement une parole de Dieu.
Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana mbere yuko dusengera hamwe. Muhaguruke mu gihe turi gusoma ijambo. Ndashaka gusoma muri Nehemiya igice cya 9. Nehemiya 9 umurongo wa 5 hagati y'uwo murongo. Mu hagati muri uwo murongo. Nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Izina ryawe ry'icyubahiro rihimbazwe, kuko ari izina risumba gushimwa kose no guhimbazwa kose. Murongo wa 6 ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba yandi n'ingabo zaryo n'isi n'ibirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose, ni wowe uha ubeshaho ibyo byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Murongo wa 7 ni wowe Uwiteka yamana yatoye Aburahamu ukamukura muri Uri y'Abakarudaya ukamwita Aburahamu. Murongo wa 8 wabonye umutima we ari uwo kwizerwa, usezerana na we isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abanyakanani n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abaferezi n'icy'Abayebusi n'icy'Abagirugashi, kandi ko uzagiha n'urubyaro rwe, kandi ibyo warabishoje kuko ukiranuka. Turageza hano iri jambo ry'igiciro ryera ry'Imana. Dusengere hamwe. Mana ikiranuka, turagushimiye biturutse imbere mu mutima wacu kubw'uyu mwanya, kubw'iki gihe cy'ubuntu. Tugushimiye biturutse imbere mu mutima wacu. Izina ryawe ryubahwe kuva mu iteka ryose ukazageza mu iteka ryose, kuko uri Imana iteka ryose. Ni wowe waremye byose, ibigaragara n'ibitagaragara. Mwami, turagushimiye, tugushimiye ko watanze amasezerano, wahaye amasezerano ubwoko bwawe kuva mbere na mbere ku itangiriro, kandi ukaba warayasohoje mu gihe cyawe. Mwami, turakuramya, izina ryawe ry'icyubahiro turarihimbaza uyu mugoroba. Na none muri iki gihe cyacu aricyo Mwami wongeye kuvuga, waravuze Mwami, by'ukuri waravuze, kandi twizera yuko uzasohoza ibyo wavuze byose. Mwami, wagiranye natwe isezerano nk'uko icyo gihe watanze isezerano ku bwoko bwawe buzaragwa isi. Oh Mwami, mbega uko bihebuje, kuko wagaragaye kukiranuka uhere ku itangiriro, ubwoko bwawe bwarabibonye kuva ku itangiriro. Amagambo barayavuze bati ngo kuko ukiranuka. Natwe dushobora kuvuga ngo urakiranuka, kandi uguma ukiranuka. Mwami Imana ikiranuka, wowe urakiranuka. Nubwo twebwe hari igihe dukiranirwa, wowe uguma ukiranuka. Mwami turagushimiye, turagushimiye Mwami, turanagusabye uyu mugoroba ufate ibiri muri twe bitakunezeza byose ubikuremo. Mwami, uzi ko turi abantu b'abanyantege nke bibagirwa bomatana n'amakosa. Mwami, ibyo ubidukureho, ibyaha byacu byose, ibicumuro byacu byose, kutizera kwacu kose, bikore inzitizi byose. Ukomeze utuvugishirize mu ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, ndagusabye uhe umugisha ubwoko bwawe muri uyu mugoroba, abaje bose n'abatashoboye kuza. Mwami, bose ubagirire ubuntu, kandi mwami ufashe mwene data abwirize ijambo ryawe udukingure imitima n'amaso mana kugira ngo tubashe kwakira ibyo ushaka kutubwira mu ijambo ryawe ry'igiciro ryera turakuramya kandi turahimbaza ubuntu bwawe mwami ubane natwe turabigusabye mu izina rya Yesu amen
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 nous asseyons
turicara
j'avais l'intention de chanter le refrain
na ndashaka kuririmba
de la maison mais ce n'est plus nécessaire
nashakaga kuririmba indirimbo ngo turi bugufi go mu rugo turi hafi yo kugera mu rugo ariko ntago gikenewe indirimbo yaririmbwe gitero n'inyikirizo turashimira umwami ibyo yakoze muri twe byose turamushimira kubw'ubuntu yatugiriye turamushimira kugishambo ryawe yaduhishuriye turamushimira byose mu byukuri n'ubuntu tudakwiriye yatugiriye kandi iyo dutekereje ku byanditswe mu byahishuye igice cya 15 kumukumbi wabanesheje uza buri hariya hafi inyanja birahuri mu byahishuye 15 ku murongo wa kabiri byahishuwe 15 murongo wa kabiri ngo nuko mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana somo murongo umwe gusa uyu munsi ndabisobanura ikibwirizwa cya Brené Brown igihe cyose mbonye mu byanditswe byera nta kintu ndi kubona kiri kumurika rwose mpita nezezwa no guhindukira nkareba kubwirizwa bya Brené Brown ni ibintu tushimira Imana cyane ni ibwirizwa byoroheje ariko bifite imbaraga cyane bikora ku mutima rwose hano ko mukombe uzaba ari kunyanja y'ibirahuri tubwirwa yuko banesheje ya nyamaswa banyishije igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bavuga bati mwami mwami siko bose bazinjira hariho abamenye inyamaswa abamenye igishushanyo cy'inyamaswa n'umubare w'izina ryayo nimutekereze ko abibwira yuko bose bazaba bariyo ejo hari ikintu cyantunguye cyane ubwo nasomaga mu kinyamakuru cy'umuvugabutumwa wamamaye mu isi avuga ku butatu akoresha ntago siwe wandika icyo kinyamakuru siwe wacyanditse birasaba ko tujye tuvuga ibintu byose uko biri muri icyo kinyamakuru aravuga ngo ubutatu bw'Imana ngo bugize ngo ubutatu bw'imari cyangwa se bw'ubutunzi ibyo ubwabyo byatumye mbanza kwitsa umutima nashaka kumva ivuga ngo ubutatu ngo bugize ngo ubumwe bw'ubutunzi icyo umwe atakora undi arakimukorera icyo ngo umwe yibagiwe ngo undi ngo akakibuka ngo icyo gihe ngo batatu bari bikiranya ngo bigize ngo ubumwe bw'ubutunzi ibyo rwose kubyumva biragoye kubyumva biragoye amadini yose bafashe inyigisho zabo birengagiza ijambo ry'Imana bibwira yuko bafite gahunda ikomeye y'Imana hano bwise ariko ntibazi na gato gahunda y'Imana uko imeze ibyo ntabwo bidutera kubagaya oya ahubwo bidutera kuzura amashimwe tugashimira Imana kubw'ubuntu bwayo. Hano nkuko byanditswe hazabaho umukumbi uzanesha ya nyamaswa igishushanyo cy'inyamaswa n'umubare w'izina ryayo, bizaba ari umukumbi. Nuko rero bizaba ari abantu ba bihishuriwe. Mbese niko biri cyangwa siko biri? Niko biri ijana ku ijana. Ariko nkuko nabivuze uyu munsi ntabwo dushaka kubwiriza, hari ibintu bibiri byankuruye mu ijambo ritangiza. Icya mbere ni ibivugwa ku murongo wa munani, ku murongo wa munani Nehemia icyenda, Nehemia icyenda ku murongo wa munani. Ngo wabonye umutima we ari uwo kwizerwa maze ugirana nawe isezerano. Icyaduha Imana ikabona ikasanga umutima wacu ari uwo kwizerwa kugira ngo natwe idushyire muri iri sezerano. Imana yasezeranye isezerano ku musaraba igorogota. Noneho agace ka nyuma ku murongo wa munani ngo maze iryo sezerano warari shohoje kuko ukiranuka. Icyaduha Imana ikatubona ko dukiranuka mu byo yatubikije, tukagaragara ko dukiranuka mu byo yaduhaye, kandi tukabasha no kuvuga ngo Mwami ijambo ryawe wararishohoje kuko ukiranuka. Nkuko mwene data Rusi yabivuze, Imana irakiranuka kandi ni yukuri. Icyo yasezeranije iragisohoza nta kabuza. Turirimbe izere gusa hanyuma ndibuze gusobanura ikibwirizwa cya kera cyane, nicyo ndibusobanure uyu munsi.
Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement.
Izere gusa byose birashoboka.
Crois seulement.
Izere gusa.
Tout est possible. Oh, crois seulement.
Byose birashoboka. Izere gusa. Ndifuza gusoma mu gice cya 36 mu muhanuzi Ezekieli ku murongo wa 26. Ezekieli 36 murongo wa 26. Nzabaha n'umutima mushya, bashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Ezekieli 36:26. Noneho tujye gusoma 27. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ezekieli 36:28. Muzibera mu gihugu nahaye ba sogokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yanyu. Noneho tugiye kuvuga iby'urufatiro. Ndifuza noneho ko mwene David n'abandi mwese mwihangana, ndashaka kubabwira ibikenewe kugira ngo umuntu abeho ubuzima, imibereho ya Gikristo, icyo yashyiriweho cyangwa se intego ye. Hari ibintu byinshi kandi tuzi ibintu byinshi, ariko ntabwo tuzi byinshi koko. Imana hari ibyo yatwigishije, yatumenyesheje. Turashaka gushingira kubakwa ku byo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, tukamenya ibyo ari byo. Imana iduha umugisha mu gihe tubwiriza ijambo ryayo. Mubitekerezeho kandi musenge. Mu gutangira ndashaka kuvuga iki kintu igihe cyose mu itorero hahoze ikintu kitagenda turabizi mwene data Charles nanjye twabivugagaho mu kanya gashize birasa nkaho hari ikintu runaka kibuze mu bantu hari ibitekerezo mfite hari ibitekerezo dufite kandi twakoze uko dushoboye kose ariko ntabwo twashoboye gusenya ibikuta byubatswe imbere yacu mu ruhande rumwe ahubwo wavuga ko kizo twashoboye kugikomeza ariko umunsi umwe izo nkike zizagwa maze ingabo z'Imana ziri hamwe zizakomeza imbere munsi y'ukuboko gukomeye k'Umwami wacu Yesu Kristo ni byiringiro mfite mu mutima ubwo rero niba itorero ry'Imana nzima ari inkingi y'ukuri Imana rero yagambiriye kurindura itorero rikomeye rifite ubwiza itorero isi yose yatangarira umugeni wa Kristo wemewe ushobora kugaragara ko atuye muri icyo kirere akifata ku buryo Imana yirata iryo torero kugira ngo rizamumurikirwe ubwo umwami azagaruka bigaragare ko koko ariko turiho uko niko dukwiriye kubaho ariko nyamara tubona yuko kenshi cyane tuba dufite intego nziza ariko ntitubigeraho tugerageza kwifata nk'abakristo tukavuga ngo turi iki turi kiriya tukagerageza kubaho mu buryo bukwiriye ariko ntitubigereho niba nk'itorero icyo kintu turamutse tukirebye igikristo cyangwa itorero ntabwo Imana yarigeneye yarishyiriyeho kuyoborwa gutegekwa n'amadini cyangwa se n'amahame niba Imana yarateguye ko itorero riyoborwa n'abantu riyoborwa n'amadini cyangwa se n'abanyabwenge icyo gihe ntabwo twari kuba dukeneye umwuka wera mu itorero kunesha kw'itorero byari kuba bishingiye ku kuba hari abanyabwenge muri ryo icyo gihe itorero ryaba ari ibyo rishingiyeho uko twagira abanyabwenge benshi mu itorero niko twarushaho gutera imbere ariko muri Bibiliya mu ijambo mbonamo yuko Imana itateguye ko itorero riyoborwa n'abanyabwenge cyangwa ngo riyoborwe na teolojia y'abantu ahubwo Imana yateguye ko riyoborwa n'umwuka wera itorero ryahawe kunga hamwe no kuyobora itorero umubiri wa Kristo ibyo njye uko mbibona mu buryo bujyanye na gahunda y'Imana ntabwo tuzigera tunesha tutaragaruka ku ipfundo ry'ubushake bw'Imana ku bw'umwuka wera rero kubivugaho ntabwo ari bishya ni kenshi twavuze kuri ibi byanditswe no kuri iyi ngingo ariko noneho turashaka kubireba mu mucyo mu bundi buryo ni kenshi twibwira yuko umwuka wera ari uri gukora ariko nyamara akaba ari ibindi byivanze ibyo ntabwo ari byo igihe umwuka wera ari kugerageza kugira ikintu akora hakagira ikindi gihaguruka hakazamuka ishyari abandi nabo bagashaka gukora nk'ibyo ngibyo kubyigana ibyo ni igihamya yuko badafite umwuka wera mu by'ukuri abantu babonye byinshi mu madini ku buryo bagenda gake kuko hari abigisha hirya no hino bashaka gukora ibi bashaka gukora ibindi hirya hariho abatwaza igitugu bakabwira ibyo mukora hano byo gukora hirya hano hose babafatira umwanzuro w'ibikwiriye gukorwa bandi bose bigaragara nkaho nta mbaraga dufite murabona turi umubiri mfite amaboko izindi ngingo ingingo zose zikwiriye kuba zikorana hamwe nuko rero niba umwami ari uko yakoze umubiri we akaba ashaka kuyoboresha umwuka wera nuko hakwiriye kuba hariho uburyo hariho gahunda iri irenze ibyo tubona ubu ngubu muri Bibiliya muri Ezekiyeli iravuga ngo Ezekiyeli yari umuhanuzi aravuga ati nzabaha umutima mushya ibi ngenda bikunda kuko Imana yavuze ko hari ikintu gishya izakora ntabwo bisobanuye yuko izasana ibya kera oya ngo nzabaha umutima mushya kandi nzabakuramo umutima ukomeye bashyiremo umwuka mushya ntabwo yavuze ngo nzabakoma gahoro mbasunike oya ni ikintu gishya ntabwo ari uguhagurutsa icya kera ntabwo ari ugusana icya kera ntabwo yashatse kuvanga igishaje n'igishya oya ibyo ntabwo izabikora Yesu yaravize mu butumwa bwiza bwa Luka ati ntushobora gushyira vino nshya mu gasaho gashaje mu icupa rishaje mu cyongereza ariko 2:29 nabanje kuba umumisiyoneri kugira amenye icyo isobanuye kuko tugira n'amacupa ntabwo tuzi gusaza kwayo ariko muzi kera amacupa ya kera cyase udusaho twa kera uko twatumeze twari dukoze mu z'inyamaswa hamwe bagafatanya kugira ngo ibyasutswemo bitameneka byaba ari amazi inzoga amavuta byose byashyirwagamo ariko igihe uruhu rushaje ruruma aho niho rero uhita ubona ibyo Yesu yashaka kuvuga ushyize vino nshya mu gasaho gashaje kuruhu kasandara mushobora gushyiramo amazi nta kibazo cyaba ariko ntiwashyiramo vino kuko amazi muzi icyo ari cyo amazi muzi ibiyagize ntacya biba rwose amazi abatuje nta kintu kiba ntabwo afite ubuzima muri yo ariko bitandukanye na vino ifite ubuzima muri yo vino nshya ishyirwamo umusemburo haba ari ikintu muri yo kiri nyeganyega iyo itumbiye mu gasaho gashaje karaturika nuko ako gasaho ko mu ruhu kagacika kagaturika vino ikabura ikameneka byombi bikabura uko niko tubona ibintu uyu munsi ntabwo ushobora kunyura mu ishusho ya kera ngo uhinduke mushya kuko wibwira ko uri muri gahunda y'Imana mu bwenge oya si uko bigenda urwo ruhu rushaje rwa kera rugomba kukurwaho hakaza ikintu gishya agasaho gashya kandi muzi uko byari bimeze ku nyamaswa ufashe uruhu rushya ruba rucyoroshye ruba warukurura ruba rufite amavuta muri rwo ariko iyo rwumye rurakomera ukaguma hamwe urwo rwatera rushobora gushwanyuka mwumve uko niko biri dukeneye vino nshya ariko se udusaho dushya turi he Yesu Kristo uko yahoze niko ari none ukageza iteka ryose imbaraga ze uko zahoze niko ziri uyu munsi abanyabwenge bafite uruhu rwumye bavuga bati waba uretse gato igihe kibitangaza cyarahise Dr. John wabitubwiye oya rwose ibintu birahinduka iyo vino nshya ishyizwe mu gasaho gashya murebe igihumuka imana utandi kunyeganyega nta giturika byose birajyana bigendana n'ubwo buzima murabona imana yatanze amasezerano kandi Yesu Kristo ko yahoze niko ari none kageza iteka ryose igihe mwa indutse bashya vino nshyikinjira muri mwe muravuga muti haleluya byo ni ukuri murabona ntabwo vino nshya wayishyira mu gasaho gashaje oya ibyo ntabwo bigenda ntibiyakunda murabona niba abigisha bacu ababwiriza butumwa bacu abungeri mureke mbibabwire dukeneye ubugingo bushya ariko dukeneye kubwo bugingo bushya bwemerwa bwakirwa kandi arashaka gushyira umwuka we muri twe kuko umwuka ashyigikira ijambo kera igihe umuntu yabaga yakize agahamya agahinduka mushya abantu bavuga ati ndetse nakubwira mu zindi ndimi ngo hanyuma ndebe icyo umuganga avuga ariko umuntu yahindutse mushya ibintu birahinduka hari ikintu yumvise mu indimi avuga ngo haleluya ntabwo ushobora gushyira vino nshya mu gasaho gashaje ibyo binyibukije inkuru sinzi niba mwarayumvise hashize imyaka myinshi nari ndi mu rugendo nagiye guhiga icyo gihe rwose nari umusore rwose umenyere mu ishyamba hariho idubu rya kera ntabwo nemerewe kuri higa kandi ntabwo mfite gahunda hari ifarashi y'imyaka itatu ikiri ntoya nagenderagaho nuko amaherezo twayiturushye twembi njye ni ifarashi ndaje avuga ni uhagarare nuko magaranu ahantu ushobora kureba inyuma tusize amaso inyuma noneho nkareba mu byerekezo byose kuva ku musozi noneho nk'uko njya mbigenza ndahumiriza nuko nkatuza kugira ngo nkinira kugira numve niba hari icyo umwami ashaka kumvugisha yaba ashaka kumbwira murabizi birasaba ngo mube muba mu kirere cy'umwuka umufitanye ubumwe n'umwuka nuko nkomeje inzira narindi usubiraho naturutse narindi hejuru mu misozi nuko bitunguranye mu kanya gato ndatungurwa icyo kigoroba imvura yari yaguye nuko igicu kireyuka nimugoroba ukwezi kurarasa nuko ngera ahantu hari habaye inkongi mu gihuru rwose mu buryo bumwe ahantu hose hari hambaye ubusa aho hose muri ako gace hose harambaye ubusa ibiti ntibyari gifite ibishishwa ibiti byari byambaye ubusa rwose mu buryo bumwe nabonye ko nta buzima buraho buhari mbona ko nta buryo haturukamo mukakama kuko ibishishwa by'igiti byari bitari kiriho nuko numva ngomba guhagarara aho ngaho nzirika ifarashi yanjye nuko ndararama ndeba mu ijuru ndavuga ni data wo mu ijuru ndagushimiye cyane ko uri data kugeza hano waranyoboye wanyitayeho ndagushimira kubw'ibyaremwe ndagushimira kubwa byose murabizi umuhigi yishimira cyane ibyaremwe ibidukikije nuko mu kanya gato numva urusaku rudasanzwe byari bibabaje cyane umuyaga warahuhaga duto 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 twara hitaga nuko aho ukwezi kwararasaga umuyaga uhuha ariko numva urusaku ruhagaritse umutima nkaho ari ijwi ry'umuntu uri gutaka maze umuyaga urarizana nari ntaramenya icyari cyo gutaka guteye ubwoba nuko ndibwira nti mwami mbise ibi byose bisobanuye iki nyamara tubwirwa yuko intambwe z'umukiranutsi ziyoborwa n'Uwiteka kandi ko byose biberaho ineza yaba mwizera mwese ni ibiki biri kuba ibi ni ibiki n'urukundo rwa rukomeye ukunda ubwoko tunyura mu mwijima bihebwe ariko nizera yuko naho itorero ryaba ritaragera kuri urwo rugero rizahagera turizera turasenga kandi aho niho tugana mbega uko azaba ari igihe cy'umunezero igihe abacunguwe kuri rya munsi bazahagarara imbere y'umucunguzi nawe agahagarara imbere yacu nk'umwami w'abami nk'umutware w'abatware akambikwa ikamba turi ku musozi wa Siyoni amahoro azaganza ku isi hose abacunguwe bazima ingoma hamwe nawe ubwo tuzaririmba indirimbo yo gucungurwa abamarayika bazaceceka ntabwo bazasobanukirwa ibiri kuba kuko batigeze bacungurwa ntibigeze bagwa ngo bacungurwe abantu nibo bonyine bazi icyo gucungurwa bisobanuye marayika ntabwo azi gucungurwa icyo bisobanuye mbega uburyo tuzagaragaza umunezero aho hantu ndatekereza ko uko niko bizameze mu itorero nuko numvise urwo rusaku rwo kuganya nibwira ni ibi rwose biteye ubwoba hano wagira ngo hano hateye ubwoba rwose ndanje ndavuga nti mwami kuki se naziritse ifarashi yanjye mbese sinashobora gukomeza kwizamukira ariko mu buryo bumwe Imana niyo yari iri kugira ikintu nyigisha ndangije ndavuga nti Imana mwami ibi bisobanuye iki ibi byose bisobanuye iki uwo muyaga wahuhaga aho ngaho wari umeze nko gutaka nuko numva meze ukundi ukuntu kudasanzwe nuko mbona ukwezi mbona muyaga nuko ndavuga nti mbese ibi mbona mbese ndabigenza nte kuki ndi hano nuko ibyanditswe byo muri Yoweli binzaho ngo ibyo agakoko kagigena kariye inzige zara biriye ibyo inzige zasize tudisimba twara biriye nuko ndatekereza ibirahanga byose byambaye ubusa byari ibiti binini ariko ubu byambaye ubusa kera umuyaga warabinyeganyezaga none ubu birebye ndavuga mbega uko ari ibintu bikomeye kureba ndavuga ubu none birasa bite umuyaga urahuha ariko nta kunyeganyega na guto nta buzima twumva gusa gutaka umuyaga wa muyaga wahuhaga n'undi urahuha ariko bikaguma bwuma bihagaze bwuma nta cyabinyeganyeza nta biranyeganyega gusa gahoro maze bigasohora ijwi riteye agahinda ntabwo bikimeze nka mbere ubuzima ubwiza igicucu nta na kimwe gisigaye byambaye ubusa birababara ndaje ndavuga ni oh mwami nibyo nibyo koko maze ntekereza uko byari bimeze kera ku baruteri kwa metodiste abapentekote abanazareti abagenzi bo kwera n'amadini yose dufite ndaje ndibwira ni ubwo batangiraga uko bari babayeho barafite ubugingo muri bo umwuka wera ari muri bo kandi igihe cyose Imana yohereje umuyaga wayo ukomeye nko ku gihe cya Pentekote mbega uko banezerwaga umugisha w'Imana byose biranyeganyega hakabaho kunyeganyega n'ubuzima habayeho ububyutse bumwe hanyuma y'ubundi ariko ni iki cyaje kuba hanyuma umuriro wo gutotezwa wararangiye umuriro urazima none ni iki kiri kuba ngo amashuri kwiga ubumenyi ariko ntago bazi batse umwuka wera ntago bafite ubuzima mutekereze ububyutse bw'aba metodiste igihe bageraga ibiterane mu mashuri igihe umwuka wera yamanukiraga abantu bakitura hasi bigasaba gutegereza ngo hari igihe babakiraga mu mazi akonje kwakiraho agatambaro gakonje kugira ngo bagarukane ubuyanja ubwanjye niboneye abantu bameze bagenze batyo igihe imbere y'Imana mu biterane by'abatisita ariko ubu noneho byose byararangiye byose ubungubu barabisobanura nta bugingo bugihari amashuri amahugurwa niyo ahari aho kugira abantu baze ku gicaniro igicaniro ntikigihari intebe yo kwihanaho ntabwo igihari yarashyizwe mu bubiko bashyiraho inanga nini cyane ibintu byose byarahindutse ntabwo bikimeze nk'uko byari bimeze ntabwo ari ubugingo bukiza ku gicaniro ubu ahubwo hasigaye hakira indabo indabo bakarizo batakisha igicaniro igihe baririmba bakaririmba n'ijwi rikomeye cyane bakaririmba basakuza cyane ku buryo bibagora gukurikira amajwi yabo ni koko bafite amajwi meza ariko igihe baririmbye igihe kinini cyane gutyo kugeza amaso hawe ahindutse ubururu hanyuma akavuga ati turamanira ubwiza bw'Imana ibyo ntabwo mbyizera igihe numvise ibintu bimeze nk'ibyo ni bibi cyane igihe numvise ijwi riguma hejuru umwanya munini ku buryo mu maso hahinduka ubururu maze bigahinduka ibintu byo kureba kwitegereza ntabwo biba bikiri kuririmba ku bw'icyubahiro cy'Imana oya ibyo dukeneye ni za ndirimbo za kera cyane ku buryo umwuka yari abasha kumanuka ku buryo abantu bose babasha kuririmba baririmba mu mwuka urabona baravuga bati igihe cy'ibitangaza cyararangiye ntabwo bikiriho ibintu byose byahindutse mu bwenge mu batize umwuka wera ntabwo kiriho byose byarangiritse kera byari ibiti bitoshye bifite ubuzima none byarakokotse nta buzima ariko mbere byari ibiti bizima biri gukura none ubu umva gusa urusaku nta bugingo nta buzima igihe Imana yohereje umuyaga wayo igihe Imana y'umwuka wayo haba iki baguma bahagaze batanyeganyega ntabwo humvikana ijwi ryiza ahubwo humvikana ijwi ryo kurira nubwo ari wa muyaga umwe uhuha niyo umuntu avuze ngo hariho igiterane cyo gusengera abarwayi hariya bahita bavuga bati oya ntuzajyayo maze bagahita bavuga ngo ntabwo rwose ukeneye kumva uriya mubwiriza hariya kandi abo bantu barabizeye aho kugira bakurikire umwuka wera. Imana irashaka guhishura agakiza kayo, kugaragaza agakiza kayo, irashaka kwigaragaza, irashaka kugarura umwuka wera mu itorero nk'uko byariho mu cyumba cyo hejuru, bitari uko dufite umwuka wera, ahubwo umwuka wera ko dufite. Muribaza byari byo? Nibyo, umuyaga uturuka mu ijuru nk'uko byari biri icyo gihe, kandi Kristo uko yahoze niko ari ukwese ku Pentecote ko ari aza nk'umuyaga uhuha cyane, nuko umwuka wera akaza mwami akihishura. Urebe, iyo niyo nzira y'Imana, nibwo buryo bw'Imana. Ariko noneho igihe Imana yohereje ibyo byose ku bijyanye no gukiza abarwayi, icyo gihe twibaza icyo abanyabwenge bacu bavuga. Oh, ndabibabwira, igihe cy'ibitangaza cyararangiye, gukira kuva ku Mana ni kubaho, ni kukiriho. Nubatize umwuka wera nawo ntukiriho, nubatize umwuka wera nawo ntukiriho. Ndashaka ko itorero ryanjye ribimenya. Murabona ibyo bintu afite mu mitwe yabo mu buryo bw'ubwenge, ariko mujye kureba niba babyemera cyangwa niba babyanga. Basa nkaho bizera ariko mu by'ukuri ntago bizera. Ni abanyabwenge, abantu bifata bitekereza ko atari abantu bize, abantu boroheje, nibo bakunda kumva umwami bakamutega amatwi. Nuko naribajije, mbese none kuki ndi hano nkaba ndi kubona ibi ngibi? Ndangije nabonye icyo ibyo bimaze, kuno umwami ari gukora ko guhinda kw'inkuba kuri kuva mu ijuru, kw'ibintu byose hano bikaba byambaye ubusa, nta na kimwe kiri kunyeganyega, nta buzima barimo. None Yesu yaravuze ati, imirimo nkora namwe muzayikora kandi muzakora niyiruta. Yohana 14:12, amasezerano arahari, ariko se yasohora ate? Hanyuma ndareba mbona yuko ibyo biti binini, ibiti byambaye ubusa, mbona ntakiri kubibona, ndi ndeba ku butaka. Murabizi, muzi icyo nabonye? Nabonye ko akabuto kaguye kavuye kuri ibyo biti binini kakagwa ku butaka, mbona ko katanze uduti twiza duto. Danje nabonye ibiti bishya rwose, ibiti byinshi bishya byiza. Muzi neza uburyo ishyamba ribona byera, nuko nabonye imbere yanjye mbona ibiti bishya byaturutse mu mbuto zavuye mu biti bya kera, byari bitoshye, ntabwo byari cyambaye ubusa, byari byuzuye ubuzima. Murabizi, akabuto kagwa mu gitaka hanyuma kakamera. Nuko naranezerewe cyane, ndishima cyane, ntera akaruru k'umunezero, ndasimbuka n'umunezero, nzenguruka igiti niruka vuba vuba. Nagiye navuga, mwami, ntabwo ari icyatsi cy'amadini ya kera gusa, kera yarumye, ahubwo ni mashya ari guhaguruka ubu ngubu, mu kintu gishya kiri guhaguruka ubu ngubu. Ndangije ndibaza uburyo Imana ashaka kunyeganyiza byose. Murabizi, igihe cyose umuyaga uhushye unyeganyeza igiti kugira ngo kirusheho gukura neza. Ibyo abaruteri basize, abaruteri barabiriye, ibyo abatiste basize, ababatiste barabiriye, ibyo basize abapresibiteriyani barabiriye, ibyo basize abandi barabiriye, ugakomeza gutyo ukageza kuri pene kwa Pentecote. Ariko imana yaravuze ngo nza sana byose nza bigarura byose werika 25 nuko rero imana izabikora kugunguka ohera wayo ukomeye kuri Pentecote ari ama udusaho 22 dushya mu cyumba cyo hejuru mu cyumba cyo hejuru amacupa 22 mashya nzabya zitunganyijwe nuko uhumvikana muri ruturutse mu ijuru nk'umeze nk'umuyaga mwinshi ubuzuza kuhagirwa gushya na Pentecote murabizi nta kigeze gisandara nta cyacitse byari yari amasaha mashya yuzuye ubugingo abandi wenda baravuze bati ibyo nuko binkunda rubyino abo bari amasaho ya kera ariko amashya yaravugaga ngo haleluya murebe abandi bari bakomeye ku nyigisho za kera ndashaka ngo hano mwumve hano hari amasaho mashya amacupa mashya ndashaka ko mwumva noneho neza mugiye ndi kugana ku musozo noneho ndabinginze mwumve neza nzabaha umwuka mushya abantu benshi ibyo ntago babizi kuri bo ntago bisobanutse bibwira ko bafite umwuka wera mwumve neza nzabaha umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya maze nzabasukamo umwuka wanjye urabona bwa mbere Imana ishaka kuduha umwuka mushya noneho ibone iduha umwuka wayo niba mutawufite nta n'ubwo wakumvikana umuturanyi ntabwo washaka kwihanganira umuturanyi wawe ntawe mwakumvikana Imana irashaka gutanga umwuka mushya rimwe na rimwe ukagira ibinezaneza bitandukanye n'ubugingo ukaba wibwira ko ufite umwuka wera umutima ukabwira ngo wavuze mu ndimi nasimbutse ariko nyamara ibyo koko byashoboka ko wabikoze ni byiza ariko ibyo ntabwo ari igihamya ko wabonye umwuka wera aguhishurira Kristo by'ukuri umwuka mushya umutima mushya hanyuma agasuka umwuka we muri wowe murabona icyo gihe ntabwo ubugikeneye kwigaragaza nk'umukristo oya umwuka wera aba ari we ubugingo bushya muri wowe noneho bikaba umutima mushya ubugingo bushya umwuka mushya ubugingo bushya hanyuma umwuka w'Imana ubwawe ukaza umutima mushya no mu mwuka mushya murabona ni nk'isaha igira ibintu byinshi byikaraga muri yo ariko ahantu runaka bariho aho umutima w'isaha uri umwuka wera uraza ukanyeganyiza byose ibindi byose bikawugenderaho ariko umutima wabyo niwo ubereye byose kubinyeganyiza nk'uko Ezekiyeli yabivuze igihe wakira umwuka wera ajya mu mwuka mushya no mu mutima mushya kugira ngo ubihindure bizima hari igihe utekereza ko ufite ahari wasanga warabonye umwuka mushya ariko utarabona umwuka wera kuko umwuka wera aza mu mwuka mushya icyo gihe iby'ubwenge busanzwe byose bikurugwamo hagati maze umwuka wera ukajya mo hagati kwa mutima wabyo ndabwira icyo gihe ubona Yesu Kristo uko yahoze ukamubona uko yahoze iteka ukabona none uko yahoze iteka ryose byose urabibona ukabyikirizanya amen niba none uvuga ngo mfite umwuka mushya ukaba ukibeshya ukaba wiba ukaba ukomeza gutyo ukaba ukiri muri gahunda nke urishuka ubwawe ntabwo wari wabona umwuka mushya nkanswe n'umwuka wera nawe ntawubona sinari nzi ko ibyo ndi bubivuge ariko ni ukuri umwuka wera azakora ku buryo buri ikintu cyose ukora biba icyo Kristo yakoze ibyo ukoze byose bikaba ibyo umwuka wera akoze kuko imbuto z'umwuka ni amahoro urukundo kugwa neza n'ibindi Abagalatiya 5:22 ibyo bintu nibyo umwuka wera arema azana si amarangamutima yawe si uko ushobora gukora uko ushoboye kose oya ibyo niho washobora kubikora umwuka wera atuma ibyo bigaragara muri mwe urukundo umunezero amahoro kwihangana kugwa neza kwihangana murabona ntabwo ari ibintu ukora ahubwo ni ikintu umwuka wera akorera muri wowe ntabwo ari ibitekerezo byo mu bwenge oya ahubwo ni ikintu kinyeganyega muri wowe ari cyo umwuka wera oh nashaka gutera akaruru kumunezero kandi kubibwira isi yose urabona isi imana nzima irashaka ko ibyo biba dufite ibintu byinshi byaremwe n'umuntu byakozwe n'umuntu barabyina bakora ibintu byose akagenda mu mihanda kuririmba no kubyina ariko se umwuka wera ari hehe murabona ntabwo twakiriye umwuka wera murabona ayo ntabwo ari amata y'abana ariko ibyo nibyo itorero rikeneye nifuza cyane kwakira umwuka wera muzi uburyo Imana yabiteguye cyane muri Bibiliya yaravuze ati utavutse ubwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana ugomba kuvuka ubwa kabiri Yohana gatatu gatatu ugomba kuvuka ubwa kabiri ariko ibyo ntago biba bisobanuye ko wateye akaruru n'ibindi oya ibyo ntabwo aribyo ndi kuvuga ibyo bishobora kuba ibiza hanyuma ntabwo waguma ngo ntacyo uri gukora kandi Imana hari icyo iri gukora muri wowe oya ariko ndi kuvuga umurimo ubwawo umurimo w'Imana muri wowe murabona igihe umwuka wera azaza muri mwe azabategeka azabayobora waba uri umugabo waba uri umugore waba uri we wese uzakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga muri byose umwuka azakora muri wowe niwe uzakora ibyo muri wowe ndetse muzakunda n'abavugaho ibintu by'uburyo bwose ariko muzabakunda urabona ibyanditswe mbere ari inyuguti gusa bihinduka bizima icyo gihe umutwaro uroroha urabona iki gihe byaro biroroha nk'amababa icyo gihe umera nka Samson mucamanza gatatu cyangwa gatandatu murebe icyo gihe igihe umwuka wera ari muri wowe igihe ari we ukuyobora ari we ugufite urabona icyo nicyo gikenewe si uko wowe ugira umwuka wera ahubwo umwuka wera akaba ari we ugufite ukaba uvuga ushobora kuvuga ngo umwuka wera aramfite atuye muri njye icyo gihe ibintu byose byakorewe Gorogota urabibona icyo gihe ubona Yesu Kristo ukwa kundi yahoze niko umubona icyo gihe usengera n'abanzi bawe ariko iyo ubonye ikintu ukaba wumva mutima wawe ari ufite ukuri uravuga ngo uri umuntu ni umuntu umeze nkanjye ugakomeza inzira yawe wenda sahari reka ngire ibindi mvuga bike mbere yo kurangiza hari ikintu nshaka kuvuga kiturutse mu ndiba y'umutima mbere yo kugera ku musozo ibyo tugarukiriza hano uyu munsi igice cya kabiri kizasobanurwa ejo Imana nibishaka tukaba tukiriho iki kibwirizwa nacyumvise mwanya muto hari igenda bihagarara bimagarika ntabwo nabarize numva ikibwirizwa nk'iki kuko twacyumvise uyu mugoroba ariko biragaragara ko harimo ukuri gukomeye cyane harimo ukuri gukomeye rwose ndashaka wenda se gusoma uyu mirongo tuyisomere hamwe Ezekiyeli 36 umurongo wa 26 by'ukuri hano havugwa ibintu bibiri bitandukanye ku murongo wa 26 nzabaha n'umutima mushya kandi nzashyira muri mwe mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye maze mbashyiremo umutima woroshye. Icyo ni ikintu cya mbere, icyo nicyo kibanza, icyo ni ikintu kibanza, ikintu kibanza ni uko umutima wa kera ukurwamo maze agashyirwamo umutima mushya, noneho kugira ngo umutima mushya ube muzima hagomba kwinjiramo umwuka. Imana yahuye umwuka w'ubugingo muri Adamu, nuko ahinduka ubugingo buzima. Ni nako bimeze mu buryo bw'umwuka. Wenda mu kanya gato turahita tubigarukaho, ntabwo rwose biri kungora kubibona, kuko ku murongo wa 27 haranditswe ngo nyuma yo kubona umutima mushya n'umwuka mushya, ku murongo wa 26 noneho umurongo wa 27 nibwo ukurikira ngo ukavuga ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume cya mbahindure mube abantu bagendera mu mateka yanjye, amategeko yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza, ashyira mu bikorwa. Ni ukuvuga hari ibintu byinshi byo gukorwa hano, hano hari ibintu byinshi biri bikubiyemo hano. Ku rundi ruhande ngo nzabahindura abantu bashyira ijambo ryanjye mu bikorwa, bagendera mu nzira zanjye. Wenda kugira tujyane n'isezerano rishya muri Yohana 20, umwami yahushye kubigishwa arabwira ati mwakire umwuka wera. Yohana 22, ariko ku munsi wa Pentekote bamanukiwe n'umwuka wera kugira ngo bambikwe imbaraga ziva mu ijuru. Ni ibintu bibiri aho ngaho. Hano tuhafite igishushanyo cyiza cyane, umutima mushya, kuvuga ubuzima bushya, ubuzima buzanywe n'umwuka ugomba kuhinjira. Noneho ubuzima bushya bwije muri twe buzanywe no kuvuka bwa kabiri hejuru y'ubwo buzima bushya bwakozwe n'umwuka. Umwami ashaka kongeraho imbaraga z'umwuka wayo kugira ngo amagambo ye ijambo rye kwizerwa gusa ngo risomwe gusa, ahubwo ngo ribone gusohora kwaryo kubw'imbaraga z'Imana zishaka gukorera muri twe. Mbese ibyo byose murabyumva? Kimwe ni ukuvuka ubwa kabiri, ubuzima bushya kubwo kuvuka ubwa kabiri, ariko ubwo ubugingo bushya ugomba kwambikwa imbaraga nshya zivuye ku Mana ubwayo. Kimwe ni ukuvuka ubwa kabiri ariko guhesha umuntu kubona ubwo bugingo bushya bw'Imana, ubuzima bushya. Noneho ikindi ni ukwambikwa imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo ubugingo bushya bubashe kugaragara n'imbuto z'umwuka zibashe by'ukuri kwihishura kugaragara. Icyiza nk'uko twamaze kubyumva ni uko atari umuhate wacu, ntabwo dukeneye kubyihata kugira ngo dukunde umuntu cyangwa ngo tugire ikintu dukora icyo ari cyo cyose Imana idusaba. Oya, ahubwo imbaraga zikorera muri twe, imbaraga zihindura amagambo kuba ibikorwa. Izo mbaraga ziri muri twe kandi twese turazikeneye. Ijambo rigomba gushyirwa mu bikorwa. Ntabwo dukeneye ubugingo bushya mu mutima mushya gusa, dukeneye izo mbaraga z'Imana mu mutima mushya, mu bugingo bushya bihindura ijambo mu bikorwa. Mu bikorwa ni ukuvuga bibyara gihamya kivuye ku Mana. Ni isezerano Imana yadusezeranije kandi tubona neza yuko mwenda Branham atayobye ku ruhande, ahubwo yatunganye ibyatunganye yakoze ku ndiba yabyo. na go yavuze ati ngo nabwo nari nzi ko bimbivuga uyu munsi nanjye nzi ko biza kuvuga gutyo ariko nishimiye kuba byavuzwe turabona yuko twanditse muri twe ubuzima bushya bwaratangiye ubugingo bushya bwaratangiye kandi tubona tukabona yuko hari ibyo tugikeneye kwihata turacyashaka gukora ibyo cyashaka gukora tukaguma mu bintu bitameze neza muri ubwo hejuru ubwo bugingo bushya noneho Imana igomba kwiyongeraho kugira ngo noneho ijambo rishyirwe mu bikorwa na buri wese muri twe dongera masome na none kugira ngo he kubaho kubyumva nabi ngo kandi nzabaha n'umutima mushya mbahe n'umwuka mushya vuga hamwe n'umutima mushya ahuyongeraho umwuka mushya umwitozo ugirana na Yesu Kristo umwami wacu mu mutima wanyu nzabakura mu gatuza kanyu nzabakuramo umutima wibuye noneho dushyire ikiganza cyacu kuri uyu mutima nk'uko biri mugane wigaburo mukoze ikiganza ku mutima mbese ni umutima wibuye cyangwa ni umutima woroshye harimo imbabazi harimo impuhwe harimo ubugingo cyangwa uracyakomeye ntabwo ari ukuvuga gusa ngo dufite umutima mushya hanyuma ngo dusabe Imana ngo duhe imbaraga zo kubaho n'uyu mutima mushya kandi nyamara mo imbere hakirimo ibuye kumenya ibuye nta muhe nta kintu nta na kimwe kitunyeganyeza kugira ngo umenye neza udashidikanya bagira inama yo gusaba byombi ugasaba umutima mushya ugasaba umwuka mushya ubugingo bushya hejuru y'ibyo noneho tugasaba ngo hamwe n'ubwo bugingo bushya n'uwo mutima mushya uduhane n'imbaraga zawe kugira ngo bye kuba ari twebwe tugira icyo twikorera ku muhate wacu ntabwo twanabigeraho rwose ahubwo abe ari imbaraga z'Imana ziri gukorera muri twe ku bijyanye n'ibyo hano muri Ezekiyeli 36:27 haranditse ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera bahindure abantu bagendera mu mategeko yanjye bakitondera bagashyira mu bikorwa ibyo mbategeka mabwiriza yanjye ni ukuvuga bijyanye n'ibyo ibyo birajyanye no gushyira mu bikorwa no gushyira mu bikorwa amategeko amabwiriza y'umwami ibyo bikajyana n'umurimo ukomeye wo mu isi yose kuvuga imbaraga z'Imana zikaba ziri muri twe ku buryo tutumva ijambo ryayo gusa n'amabwiriza yayo n'amategeko yayo ahubwo noneho tukanabashishwa no kubishyira mu bikorwa icyo nicyo nifuza uyu mugoroba nicyo niyifuriza ubwanjye uyu mugoroba nicyo nifuriza twese uyu mugoroba bye kuba umuhate wo kubaho ubuzima bushya ahubwo ubuzima bushya bube buhari maze muri ubwo buzima bushya rimwe na rimwe harubwo uba bworoheje igihe cyose itangiriro nagwo isoni ko ari ryo herezo ariko noneho kuri ubwo bugingo bushya injire imbaraga z'Imana maze izo mbaraga z'Imana mu mutima mushya zitubashishe gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana no kurihamiriza niba ibyo tubyumva kuri uyu mugoroba byadufasha byaba byiza kurusha tubaye twese duhuriye hamwe duhurije hamwe mu masengesho tukavuga tuti n'umutima wose mwami kugira ngo ntibeshya nkaba nshaka icya kabiri ntarabona icya mbere dutera intambwe ya mbere ibyo ntawe byagwa nabi mbese ninde byagwa nabi agiranye umwitozo n'Imana umwami ari hano kandi nizera ko yaduhaye iri jambo niba ibi byari bifite intego gusa yo gutuma tumenya ibyo turi kuvuga nonaha icyo gihe byaba rwose bifite umumaro ntabwo bisaba kwishyiramo imbaraga kwikomeza kugira ngo tugire ikintu dukora ahubwo dukeneye kwishyira mu biganza by'umwami dufite ubugingo bushya dufite kamere nshya kugira ngo imbaraga ze zikorere muri twe mu mbaraga icyo nicyo gikenewe ubungubu icyo nicyo gikenewe twabibonye mu bukozi no mu buzima bwa Wendy Data Branham yashoboraga rwose guhobera abantu bose ntawe yashakiraga ikibi bisubiramo igihe cyose bamwitaga amazina y'uburyo bwose wabona munsi y'izuba bamwitaga amazina yose umupfumu umuhanuzi ikinyoma umushukanyi umuriganya ndetse bakagera no bamwita n'umutubuzi ariko akavuga ati nta muntu numwe uriho ntabasha guhobera nkamubwira nti ndagukunda iyo ni impano n'ubuntu bw'Imana birasaba kuba warabonye uwo mwitozo warabinyuzemo kugira ngo ube wabivugaho ndabyifuriza ndetse byifuriza twese mbese amen yari hasi rwose nibyo rwose yari hasi icyubahiro n'ishimwe by'Imana yacu twizere ko Imana itugirira neza turagana ku iherezo kandi ku iherezo byose bizasa no ku itangiriro itorero rikwiriye gusubira uko ryahoze ku itangiriro niba turi itorero dukwiriye kwitega yuko ibyo bitubaho ntabwo dushaka gusa nibi na bya biti byamurikirwaga n'ukwezi byahuwa bigavuga ijwi ridutera gusuhererwa turashaka gusa na ya mbuto imaze kumera ifite ubuzima muri yo yaguye mu gitaka turashaka kuba imbuto ziri kwera ubungubu kubw'ubuntu bw'Imana ndizera yuko ari twebwe ndizera yuko Imana yabibye kandi ko hazabaho no gusarura rero urundi rusaku rwose rutuzengurutse rushobora gutera ubwoba abandi tureke ineza y'umwami kugwa neza kwayo kamere yayo icyo Imana iri cyose kamere yayo yose kigaragare muri bigaragare muri twe bigaragazwe natwe kandi ijuru y'ibyo twumva ko tuve ko ashyira muri twe umwuka wayo muri twe nk'imbaraga z'Imana imbaraga zayo mu mutima wacu wahinduwe n'umwuka wayo maze hanyuma tubashe gukurikira amabwiriza ye no gukora ibyo atubwira mu ijambo ryayo amagambo ane ya nyuma ariko ati mutegereze ngo noneho hanyuma mubone gushya mu bikorwa niwe kubw'imbaraga ze uzatubashisha gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza ye mubashe gusohoza gushyira mu bikorwa bitari ukumva gusa ahubwo by'ukuri gushyira mu bikorwa kubw'ubuntu bw'Imana shuti ntacyo twakongera ku byo tumaze kumva turabyizeye kandi dutegereje guhabwa n'Imana guhindurwa bashya by'ukuri mutima mushya mwuka mushya mu mutima mwuka mushya mu mutima mushya tubihawe no kuvuka ubwa kabiri duheshwa n'umwuka w'Imana hanyuma tukadutegereje twebwe abahawe kuvuga ubwa kabiri by'ukuri byo mu buryo bwa Bibiliya twifuza dutegereje hanyuma noneho kwambikwa guhabwa imbaraga z'umwuka w'Imana. Icyo gihe ntabwo biba bikiri twe turi kugira ikintu runaka dukora, ahubwo biba ari imbaraga z'Imana muri twe. Ntabwo tugifite umuhate dukwiriye gukora, ahubwo bikorwa n'Umwami. Ndabisubiramo nanone, nifuza kubona ijambo ry'Imana ryose risohora nk'uko twabyumvise neza mu ijambo ritangiza Umwami arakiranuka, Nehemiya 8:9. Nehemiya 9:8 ngo wasohoje ibyo wavuze kuko ukiranuka. Imana irakiranuka, mbese abura gusohoza ijambo ryayo. Yadusezeranije umutima mushya n'umwuka mushya, turabyemeye, twemeye ibyo yatubwiye nta gushidikanya nta kindi. Mubyemere uyu munsi kandi muvuge muti, Mwami ndagushimiye kubw'isezerano, nzabaha umutima mushya n'umwuka mushya. Isezerano rishya ryasezeranijwe mu maraso ye, umutima mushya, ubugingo bushya, wabibona nanjye nabibona. Ni muri ubwo bugingo bushya nimo imbaraga z'Imana zikwiriye noneho kugaragarira. Muri ubwo bugingo bushya nimo imbaraga z'Imana noneho zikwiriye kuza zikigaragaza, nk'uko mubizi Kristo Umwami wacu nawe yabyawe n'umwuka. Noneho ubwo yatangiraga ubukozi bwe, umwuka wabanje kumuzaho imbaraga. Ku ruhande rumwe yarabyawe n'umwuka, ku rundi ruhande noneho yuzuzwa umwuka. Noneho nyuma yo kugeragezwa nibwo ubukozi bwatangiye. Niringiye ko umunsi umwe kugeragezwa kwacu kuzagira iherezo, ubukozi bw'Imana bugatangira n'ubutware, hatarimo kwirebaho ahubwo dutumbiye Umwami. Nigereje ku Mwami yigaragaza, yakwigaragaza binyure muri wowe, binyure muri jye. Niyo bireba gusa irakiranuka izakora murimo wayo, amaherezo tukazavuga ngo wasohoje ijambo ryawe kuko ukiranuka. Kandi Umwami Imana aravuga ngo nzabashumbusha, nzasana byose. Twumvise ubutumwa, nyuma yo kuva ubutumwa dukwiriye guhabwa kugarurirwa kuzuye kwa byose. Imana iduhe umugisha twese kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwe, amen. Duhaguruke tumushimire biturutse imbere mu mutima. Mwene Zarusi, mbese wazi ugasenga hamwe natwe. Mwami Data mu ijuru, tugushimiye nanone ijambo ryawe ryera, tugushimiye ibyo watubwiye umugoroba. Mana ikiranuka, uzi imitima yacu, uzi ubuzima bwacu, turi imbere yawe dutwikuruwe, ntabwo twakwihisha imbere yawe. Mana uduhe gusobanukirwa icyo turi cyo. Niba tutarabona ubwo bugingo bushya, niba umutima wacu wibuye ukiriho, turagusabye n'umutima wose, twese turagusabye udukuremo uwo mutima wibuye. Mwami uduhe ubugingo bushya, uduhe umutima mushya, uduhe umwuka mushya. Mwami kugira ngo tugire gihamya, duhamirizwe rwose ko waremye ikintu gishya muri jye, muri twese. Mana yanjye, ntabwo twabishobora ku bwacu, ariko tuzi yuko ushoboye kubikora, kandi tugufatiye ku ijambo, ku isezerano ryawe, kuko wabivuze muri Ezekiyeli, warabisezeranije ngo nzabaha umutima mushya. Mana yanjye, ntabwo twabyiha ubwacu, ahubwo turagusabye ubiduhe. Mana yanjye, ubikore niba bishoboka uyu mugoroba. Mana yanjye, muri uyu mwanya, muri aka kanya, urakiranuka, uri kwizerwa, uri ukuri. Mwami turakuramya biturutse imbere y'imbere muri twe. Mana ukomera ku ijambo ryawe, ibyo wavuze, ibyo wasezeranije urashaka kubitanga kandi urabiduha. Nicyo gituma tuguhimbaza, kandi ejuru y'ibyo turashaka no guhabwa umwuka wawe no kwambikwa umwuka wawe imbaraga ziva mu ijuru icyubahiro ishimwe no guhimbazwa by'izina ryawe mwami ndagusabye ureme muri twe mu mitima yacu amasengesho ameze gutyo uyu mugoroba uduwe icyifuzo koko inzara nyayo n'icyifuzo nyacyo kubw'ibyo byose mwami kuko atari ibyo ntitwabasha kwemerwa imbere yawe turagukeneye birushijeho dukeneye ko mwami dukeneye ibyo wowe urema ntago dukeneye ibyo twe turema ibyo wowe waremye ibyo dukeneye mwami kandi turabona mu byanditswe ko igihe cyose wabihaga ubwoko bwawe ndetse na cya gihe wari mu isi wabihaye abigishwa bawe dukeneye ko natwe ubiduha mana nabwo tubivuga gusa ahubwo turabizi uhereye ubu mwami bituvuye ku mutima utange ubugingo umurimo wawe wose uhindure muzima mwami ubikore kubw'icyubahiro cy'izina ryawe mwami twizeye ko uzagera ku ntego yawe hamwe natwe izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami utugirire ubuntu he kugira umuntu ushidikanya n'umwe ahubwo tumenye yuko uko wahoze ari kuri kugeza iteka ryose haleluya ishimwe n'icyubahiro kuramwa bibe iby'izina ryawe haleluya amen.
Tout est nouveau. Tout est nouveau. Le sang de l'agneau me purifie. Et crée tout nouveau.
Byose bihinduka bishya, byose bihinduka bishya, amaraso y'umwana w'intama aranyuhagira, byose bikaba bishya. Byose ni bishya, byose
le sang de l'agneau.
Ni bishya amaraso y'umwana w'intama aranyuhagira. Uga hindura byose bishya. Nshuti akunda twumvishe mwene data Branham avuga yuko bisa nkaho tugoswe n'inkuta n'ibikuta tukaba tudashobora kubirenga turumva ko hari ikintu kitameze nk'uko cyari gikwiriye kuba kimeze noneho akavuga ati itangiriro ibintu biratangiye inkuta zizasenywa nk'uko nongeyeho ngo nk'inkike z'Iyeriko kuko Imana idahinduka Imana ya Mose Imana Yesuwa niyo Mana yacu Imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo niyo Mana yacu Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu turumva ko ibintu bitaramera uko bikwiriye kuba bimeze kandi umuntu wese uri kubyumva gutyo akwiriye kumenya ubu ngubu ko hari ikintu Imana imubikiye nabwo twahawe uwo mutima baraga mutima kugira ngo ducike intege cyangwa ngo se ngo twihebe ibyo twagize amaranga mutima kuko Imana igifite byinshi itubikiye nicyo gituma mugira umwete mukomere mwitinya umwami niwe uyobora ibintu byose mu buryo buhebuje noneho tugereranyije n'amadini yose twese twaturutsemo kubw'ubuntu bw'Imana twahawe ubugingo bushya buracyoroshye ariko Imana yarabukujije ibuha kugumaho turashimira Imana kubw'ibibwirizwa kubw'ibivugwa muri byo tubibike ku mutima kugira ngo Imana ibone ibyo ikwiriye yizere kugira ngo ibashe kubihamiriza nk'uko byahamirijwe byavuzwe mu masengesho Imana yatanze isezerano ngo nzabaha umutima mushya ntabwo dushoboye kuwibonera kuwiha nta nubwo twashaka kwiha umwuka cyangwa ubugingo bushya ntacyo twashaka kwiha ariko byose tushaka kubihabwa umwami yarabisezeranije hanyuma y'icyo gihe nza sezerana mu isezerano rishya hanyuma nzashyira ijambo ryanjye mu mutima wanyu umwuka mushya ubugingo bushya no kubahindura abantu bagendera mu nzira zanjye mwami ukiranuka turagushimiye kuko byose byashobotse ku bwa Golgota ariko mwami turagusaba n'umutima wose guhindurwa bashya kubw'umwuka wawe wera mwami ndagusabye utangirire kuri jye twese ubikore muri twe uduhe guceceka mwami kugira ngo dushake ndetse tubone ubumwe nawe burushijeho utugirire imbabazi kandi tuzagushimira tuzanahimbaza izina ryawe haleluya haleluya uhimbazwe ushyirwe hejuru amen.